bonza tea. Happy Papa Lipova, a bonza time.
Namkase boy mwili uko safi. Hakuna uchovu kwenye gasi gasi. Anikicheki glasi bado iko full. Naongeza nyasi. Hello baby mama njoni pema kiss. Mitungi kede kede hipo kwenye freeze. Hii ni bongo don. Striker on track kolo bonza T.
Traveler.
Moto ule ule. Zote hiti songs zimekwenda shule. Waite waite wajue.
Wajue.
Mikoa yote bendele na pepea. Waite waite wajue.
Wajue.
Inchi zote bendele na pepea. Kenya, Uganda.
Wajua.
Burundi.
Wajua.
Congo, Somalia.
Wajua.
Tanzania.
Wajua.
Kwenye jobu niko high speed. Uchovu wote inaputi kwenye dustbin. Abosi akikamu everyday. Ananipa mawasi na kusema
good job.
Mr. DJ Roderick Venture. Wote wanatumia
Bangadon.
Mr. Biggie Black Buddha OG. Wote wanatumia
Bangadon.
Pepelusha bendela. Kamu natumia pepelusha bendela.
Bangadon.
Pepelusha bendela. Kamu natumia pepelusha bendela.
Bangadon.
Apepelusha bendela. Unatumia abendela.
Bangadon.
Waite, waite, wajue.
Wajue.
Mikoa yote bendele na pepea.
Pepea.
Waite, waite, wajue.
Wajue.
Inchi zote bendele na pepea. Kenya, Uganda.
Waijua.
Burundi.
Waijua.
Congo, Somalia.
Waijua.
Tanzania.
Waijua.
Pepelusha bendela, kamu natumia, pepelusha bendela.
Bangadon.
Pepelusha bendela, unatumia, abendela.
On the mix.